izindirimbo ziza kugicaniro yavuga urukundo rwawe mwamuzi numvise indirimbo ziza kugicaniro ahaha yavuga urukundo rwawe Subisha amaso inyuma nibuka byinshi byashize Sanga ko wankunze urukundo rutagira akagero Subisha amaso inyuma nibuka byinshi byashize Sanga ko wankunze urukundo rutagira akagero No Yose byanjye ndabigutuye kubyakiriye none nanjye ubwanjye ndakwihaye unyakire Imigambi yawe kuri njyewe Santambara wandwaniriraga wari urukundo rutagira akagero Wisize igisuzuguriro mu maso Iyabanzi bawe kubira urukundo wankundaga
None
no.
Byose byanjye
ndabigutuye
byanjye
ndabigutuye
None
wowe mwami
nanjye ubwanjye
Kwihaye wese Nguwa yumutima wanje Uhawi kase mnami Kukundifuza gusana we Nijisha kuwa Uwa wishimira Nuwa we, nuwa we, nuwa we